Kgotsong, lebitso la ka ke David Masweu, modulasetulo wa caucus wa DA ka hara Mangaung. Re le moga re ipiletsa tsamaisong ya Mangaung Metro ho sebedisa nako le motsotso ona ho thusa baahi ka nako ena lefu la COVID-19, ho lokisa le ho ntlafatsa maemo a ditjhelete e leng budget ka hara motse. Masepala o lekola ho fa baahi monyetla hore ba fane ka ditlhahiso le dipheiso hore bajete e ka sebediswa jwang hore e tswele baahi monyetla. Re kgothaletsa hore ho se be le nyollelo ya ditjhelete tse lefellwang mabapi le ditshebeletso ke baahi, ka mantswe mang e be zero increase ya di-tariffs, le hore baahi ba tle ba une molemo ho tsamaiso. Sena se tla thusa hore baahi ba imolohe boimeng bo leng ho bona ka lebaka lena la lefu la COVID-19.